mame ngathini, noma bengathini, uma bekungethela isikhathini, noma bengathini, hayi wena ungowami. My darling, when do my love be, ubambo lwami, noma bengathini, njalo njalo, when uhlala unami.
Where deep London, how you been done?